zonqoba zonqoba empini zonqoba zonqoba empini zonqoba zofela khona
What is fum fum, se shing shale se hare.